Yeah, na chite mwafi ati na mwashite. Ati taito ya sabati wana nina kupari beautiful ya wabusuma wa, you know, AZ
Zamstreammusic.org.
Alphabet Beats.
Shiriwe
Nagako, Nagako.
Hey, kumwe su wansi beauty ya chifiadidwa. Not sure that he made the photo padidwa. Beauty da idole shati bagi laundi. Tayaba wino ya inakwisa pagi laundi. Nipu wa man's daughter but beauty. Nifulu fulu wansi baba guilty. Mubili weka weka feni billboard. Kona pista wansi walomba pini kodi. Menshwe shubika ma spicy. Ni natural fini mboneka nice. Kuwamisha pande chila na rich kidi. Also I'm gonna palace and speedy. Bela number thinking at in it leisure. Kaisha kofu bela kwesu ni pulesha. Pie 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 na isala. No loli puwa beauty pata isala. Ni beauty by nature noti fya kupanga. No lo kwingisha mwefiku fya kukanga. Umubi ni shepu finger coca cola bodo. Wethi andine nileso wa ishiwa toto. The beauty by money. Lotion no lo perfume. Naturally ane. Kwingi na motetium. Umubi ni shepu finger onion. Kana pita wose baba pa odon.
Zamstreammusic.org.
I'm going to go to the next one.